Ayer o Habana. Ausika oracha si va palikana. Haji usheba uya bonya. Ausika oracha si va palikana. Haji usheba uya bonya. Batswadi ba motlotlo mona ke winelotlo o botle ba ditšhaba tsa Lesotho ke a o rata ngwana motho le batswadi ba motlotlo mona ke winelotlo o botle ba ditšhaba tsa Lesotho ke batla ho etsa makoti o se matsatsa o shirika le thopi ke batla ho etsa go tsatsana ya bafokeng o sireletse bjalo ka kgomo ya koti ke batla ho etsa makoti o se matsatsa o shirika le thopi ke batla ho etsa go tsatsana ya bafokeng o sireletse bjalo ka kgomo ya koti ikeledi 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 tsaka Sami, like it will live a swati. Say, give a chance of my heart. Dama Baratin is tender, Sami. Like it will live a swati. Say, give a chance of my heart. Na lady, I'm a soul. Say, Bono, no, say, you go to Marame. I won't tell you about it all. You say, you just say, I say, fooling. Na ke rata wena inhliziyo ifuna wena na ke rata wena inhliziyo ifuna wena ausika oracha si va palikana haji usheba uya bonya ausika oracha si va palikana haji usheba uya bonya Ikeledi, ikeledi.